Cool. Asibe sileke simile umzuzwana nje futhi sikhothamisa amakhanda ethu. Nkosi Jesu, sizama ngendlela yethu yokuzithoba kuzwakalisa kuwe ngokucula leli ukuthi siyakholwa. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi manje ukuthi uzoqhubeka usihlephulela isinkwa sokuphila usipha lokho sikudingayo okuphuma ezweni lakho ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ngiyahlala phansi. Ngiqinisekile impela uma bezingafanele sikwenze uma bengingasho izwi elenele konke manje lika-amen ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu ezinobukhosi bezingabe zilokhu ziphumula phezu kwalezi zethameli. Ngihlale kulokhu kusa futhi ngalalelisisa enkonzweni ngazithokozela izimfakazo izindlela ezehlukene umuntu ngamunye anazo zokuba bazizwakalise. Nokuzwa izifiki umfowethu oyibhaptisti lapha ofikela ukuzoxolisa ngokucabanga lokho ngokungalungile kancane. Ngakho ngimthokozela ngempela umuntu ongaba ngumuntu ngokwenele noma umnumzane ohloniphekile ngokwenele futhi uma ecabanga ukuthi wenze iphutha. Akaxolisanga kimi ngobe kungesimi abexolisa kuye bekunguNkulunkulu. Ngakho ngiyakuthokozela lokho nabo uNkulunkulu ambusise umfowethu nomfowabo ongumvangeli. Lo mbaptisti niyazi ngake ngakukhonza ebandleni lebaptisti uqobo lwami ngangiyilunga le Missionary Baptist Church. Uma ngifika phakathi kwabantu ngiyazi ukuthi uzizwa unjani ngezwe ngendlela efanayo nje ngigcwele into ethize engangingayazi. Ngiyasikhumbula isehlakalo sami sokuqala sokubona iPentecostal kwakuseDowagiya eMichigan. Ngiyaxolisa, ngangikade ngiseDowagiya ngisohambweni lokuyodoba futhi ngangehla ngivela eDowagiya ngiya ezansi ukuyongena eIndiana. Futhi ngakho ngibone amagama kaJesu kuzo zonke izimoto nezinto futhi ngalalela izinkonzo zabo ngalolu suku. Futhi ngosuku olulandelayo bangicela ukuba ngize emsamo kuba ngisho amazwi ambalwa futhi ngakwenza futhi bangibuza ukuthi ngangisonta kuliphi isonto futhi ngabatshela ukuthi ngangiyibhaptisti. Futhi ngalowo busuku babe nendoda yekhaladi endala yayizoshumayela futhi ifanele ukuthi yayilapha isingene emashumini ayisishiyagalombili futhi iphumela emsamo. Umfo omdala babecishe bamhole impela ephuma. Waye embethe elinye lawamabhantshi amade obufundisi ukhololo wevelvethi futhi nje indingilizi encane yezinwele eziwuboya obumhlophe zizungeze eceleni. Ngase ngicabanga onke lawa indoda lapha nosiyazi bezenkolo indoda enkulu ukuthi babe ngayidedela kanjani le nkonzo inikeze umfo onjalo na. Awu, indoda endala ifanele ngabe isesihlalweni ndawo ihlezi phansi. Babekade beshumayela ngalolu suku ngalokho uJesu ayekwenzile lapha emhlabeni futhi kodwa yathatha indikimba yayo. Ngikholwa ukuthi yayikuJobe isikhombisa amashumi amabili. Ngeke ngaqiniseka ukuthi yilowo umbhalo. Nokho yilesi isicaphuno noma enye ingxenye yaso. Kwawukuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela ndawonye namadodana kaNkulunkulu amemeza ngokujabula na? Futhi yakhuluma ngalokho kwakukuqhubeka ezulwini ngenkathi babekade bekhuluma ngalokho okwakukade kuqhubeka emhlabeni. futhi ndawo ndawo cishe emizuzwini emihlanu emva kokuba yayikade ikhuluma yona umoya owenkosi watheleka kuyo futhi yagxuma yaya phezulu le kwiphansi lendlu yase ishayisana izithende zayo ndawonye. Hey, yayi ningi kakhulu impela indawo kwakukhona cishe impela uhafu kulomsamo futhi yahamba isuka ihamba ngezinyawo yathi aninayo nje indawo enele phezulu lapha ukuba ngishumayele. Awu ngangithi angibe neminyaka engamashumi amabili kudala ngale nkathi ngacabanga uma lokho kuzokwenza lokho ngaleyo ndoda endala kuyongenzelani mina na ngakho niyabo. Ngenxa yokugcina yonke into nje ihleleke impela kubafowethu abasha ukuthi sibemukela ngempela enhlanganyelweni yethu. Ngibona ngiyakholwa bake baphatha umpristi ohlezi lapha ngiyacabanga kusobala engum-Irish abantu bakithi bayikatolika futhi ngakho bekunabanye futhi abathi ababe babili i-Baptist nabehlukene. Ningasho kuba nithe ukudideka kancane esikhashaneni esedlule ngiqaphele ukuthi akukho namunye wabazalwane okhulume ngakho kodwa ngicabange ukuthi izozama ukuqondisa ngenkathi umfowethu Shekarian emva kokuba isikhulumi esikahle lapha sesicwale kakhulu injabulo yokwazi ukuthi ukufika kwenkosi sekusondele kakhulu impela. Ukhulume ngolimi olungaziwa kithi futhi sinaba umushi onikeza incazo okungukuthi umbhalo uthi uma engekho humushayo khona-ke mabathule kodwa uma bekhuluma ngezilimi bese-ke bekuhumusha kuba isiprofetho. Ngakho kudideka okuncane kwabo bobabili ngasikhathi sinye manje lokho bekungesikho nokuncu ukudidana niyabo ngoba omunye wabo ubenikeza incazo omunye beprofetha. Niyabonga kho lokho ngicabange ukuthi ngizodedela abazalwane bakithi baqonde uma bengaqondanga ngoba omunye wabo ngokuyikho ubenikeza niqaphelile ngemikhawulo yezikhathi zomunye ngamunye la nomunye ubegcwalisiwe kakhulu nje qobo lwakhe ukuthi umoya kaNkulunkulu ubuprofetha ngoyedwa uhumusha omunye ubenikeza incazo ukuze kucace ukuthi ni asi nezinye izikhathi emqondweni wemvelo njengomfowethu oligugu nje onikeza uxolisa kulokhu kusa kuthi ukudida kancane kumuntu ongaqondi kodwa kulabo abaphakathi izingwazi ezindala zempi ebeziphakathi ngani siyakuqonda lokho ukuthi lezi zinto ziyini. Ngakho ngicabange nje ukuthi ngizosho into ethize ngakho uma bekulungile. Manje ngiyazi lena akuyona indawo yokusho lokhu kodwa ngokuthi wonke umuntu ubexoxa izinto ezincane. Ngiyazi lo mfo wathi indoda yekhaladi endala yathi aninayo indawo enele ukuba ngishumayele aninaso isikhathi esenele sokuba ngishumayele. Uthe ukukhulumela futhi indoda yathi ngolunye usuku yathi umfundisi wakhuphuka wayekade engumelusi ebandleni iminyaka engamashumi amabili futhi wayehlala njalo eshumayela nje imizuzu engamashumi amathathu ngqo njalo ngesonto ekuseni ebandleni lakhe futhi yathi ngaleli sonto ekuseni ushumayele amahora amathathu futhi ngakho ibhodi yamadikoni yambizela phakathi yase ithi melusi sikuthokozela ngempela yathi siyazi njalo ukuthi umela iBhayibheli namalungelo alo yase ithi-ke futhi njalo uyasiqondisa ukuze sizizwe simsulwa futhi sihlanzekile phambi kaNkulunkulu futhi sikuthokozela ngempela futhi sikholwa ukuthi uyinceka kaNkulunkulu futhi siuthokozele ngempela lo mlayezo kulokhu kusa. Kodwa yathi kunento eyodwa nje esifuna ukukubuza ngayo. Yathi sikuqophele isikhathi njengebhodi yamadikoni. Yathi njalo ngesonto ekuseni uba nje imizuzu engamashumi amathathu ngqo. Futhi namhlanje ube ngamahora amathathu. Yathi manje kukhumbula siuthokozela wonke nomncwi wawo obuqinisile. Benza umfo mdala azizwe ekahle niyazi. Wathi awu bazalwane ngizonitshela ukuthi kukanjani. Wathi njalo ekuseni uma ngiya ngibizelwa epulpiti. Wathi ngifaka elilodwa lalawo maswiti amancane ama-lifesavers emlonyeni wami. Wathi futhi ngivele nje ngilimunyunge. Futhi wathi uma iswiti i-lifesaver seliphelile wathi lithatha nje imizuzu engamashumi amathathu. Wayesethi bese-ke ngiyeka ukushumayela. Wathi niyazi kulokhu kusa ngicabange ukuthi ngithe ukweqa isikhathi ngaliphimisa benginenkinobho emlonyeni wami. Angizukufaka lutho ngakho sithemba ukuthi asizithole izikinopho ephaketheni lethu. Kodwa singithemba ukuthi lokho akuzokalanga ungokuthuka okungcwele lapha, kodwa nje niyazi ngisho noNkulunkulu unamancoko niyazi. Ngakho sibonga kakhulu ukuba lapha futhi sibe nalesi sikhathi senhlanganyelo nalenhlanhla enkulu ukuhlephula isinkwa sokuphila kanye futhi ngendlela yami uqobo encane elula. Ngiyazi njengosiyazi bezenkolo njengaleyo ndoda ekhulume lapha izolo ebusuku evele eNgilandi, ngiyakuzonda ukusukuma emva komuntu onjalo nemfundo yami yebanga lesihlanu. Kodwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzonihumushela incazelo enhliziyweni yami nabo uma amazwi ami engalungile, izinhloso zami ngiyethemba zinjalo. Manje sifunde embhalweni abaningi benu bathanda ukulandela. Futhi ngizofunda kulokhu kusa okwemizuzwana embalwa nje encwadini kaJeremiya umprofeti isahluko sesibili. Futhi ngizoqala manje ngevesi lokuqala. Lase lifika kimi izwi lenkosi lithi, hamba umemeze ezindlebeni zeJerusalema uthi, isho kanje inkosi, ngikukhumbulela umusa wobusha bakho nothando lokukotiza kwakho nokungilandela kwakho ehlane nezwe elingatshalwanga. U-Israyeli wayeyingcwele kuyo inkosi nolibo lwezithelo zayo. Bonke abamdlayo bayaku necala okubi kuyakubehlela, isho inkosi. Zwanini izwi lenkosi, o ninandli kaJakobe, nani mindeni yonke yendlu ka-Israyeli. Isho kanje inkosi, ububi buni oyihlo ababufumene kimi baze batheta kude nami futhi balandela okuyize futhi baba yize na? Abashongo ukuthi iphi inkosi eyasikhuphula ezweni laseGibhithe futhi yasihola ehlane ezweni logwadule nelemigodi ezweni elomileyo nelamathunzi okufa ezweni elingajatshulwanga muntu nakungahlali umuntu khona na? Ngani ngenisa ezweni elivundileyo ukuba nidle izithelo zalo nokuhle kwalo, kepha lapho seningenile nalingcolisa izwe lami nenza ifa lami laba isiningiso. Nabapristi abasho ukuthi iphi inkosi, nabaphethe umthetho babengangazi, nabalusi baphambuka kimi, nabaprofeti baprofetha ngobhali futhi balandela okungenakusiza. Ngakho-ke ngiyakuphikisana nani, isho inkosi, ngiphikisane nabantwana babantwana benu ngokuba kulelizwe zaseKitimi futhi nibone naseketari futhi niqonde kahle lokho futhi nibone uma yake yaba khona into njengalena isizwe sike senana ngawo uNkulunkulu babo abangesibo uNkulunkulu na kepha abantu bami benanile udumo lwabo ngokungena usiza mangalani omazulu ngalokho futhi ithuthumele chitheke impela isho inkosi ngokuba abantu bami benzile okubi okubili bangishiyile umthombo wamanzi aphilileyo futhi bazigumbele imithombo imithombo evuzayo amanzi angenakuhlala kuyo inkosi mayenezele izibusiso zayo ekufundweni kwamazwi ayo futhi ngithanda ukuthatha indikimba yalokho njengokuthi imithombo evuzayo uma ekufundeni lombhalo kulokhu kusa okungukuthi wonke umbhalo unikezwa ngokuphefumulelwa futhi siza endlini yenkosi izoqondiswa nangokuqonda futhi ngezinye izikhathi ukuthi sibona inoma iyiphi into encane endleleni njengale ndoda yezempi esikhashaneni esedlule ibikhuluma kithi futhi ithi ezinye izinto ezithize ukuthi mhlawumbe kwelinye izwe elithize kunomcibisholo othize imizayili noma into efana nalowo mqondo futhi sifanele sithole okuthize ukuphikisana nalokho emaswini okuphamba ezempi awu into efanayo ingena ebandleni ukuya esifundeni somfundisi lapho indoda ishumayela khona noma uma ingumvangeli insimini uma ibona izibhelu nento ethile eqalayo nje ihamba ebunganeni bayo umbe noma ngabe kuyini ileyo ndoda uma incwebu kaNkulunkulu ukuvimbela leyo nto ibe kude kakhulu emiqondweni yabantu ukuthi bayodeda kuyo futhi asifuni lokho ukuba kwenzeke ukuba thina singene ezindaweni ezinjengaleyo manje ngesikhathi sika Jeremiah lapho isiprofeto sakhe kwase kukade uthe akube iminyaka engamashumi ayisithupha selokhu kwafa u Isaiah futhi basebebe neminyaka ethi ayibe ngamashumi ayisithupha bengenayo umprofeti omkhulu kwakukhona uHabakuki nabanye babaprofeti abancane abangabancane kodwa uIsaya wayengumprofeti wokugcina omkhulu nabantu babekade ngalesi sikhathi babengenamuntu wokubabiza baphume babeshushumbile nokho babe ngabantu baNkulunkulu babe shushumbe bangena kulesi simo manje esibathola bekuso njengoba uJeremiah weza ukuzoprofetha kubo noJeremiah futhi waye waprofetha ngaphambi kokudingiswa kanti futhi waya ekudingisweni nabo bese kuthi ke usobali uDanyeli ufika emva kwaJeremiah noDanyeli washo ukuthi wayenokuqonda okuningi ngombhalo weminyaka engamashumi ayisikhombisa ukuthi babezoba lapho isobala kwakukhona umunye umprofeti phakathi kwabo owayefuna ukwenza elijoka lapho elibeka phezulu kwentamo yakhe ukuthi kuyoba into encane ukuthi phakathi kweminyaka emibili awu uNkulunkulu wayezoba buyisa bonke kodwa uJeremiah wayazi okwehlukile kulokho futhi siyazi ukuthi kwenzekani umprofeti owaprofeta ngokungesikho wafa ngawo lo nyaka ngakho uNkulunkulu akamvumelanga ame futhi manje siyaqaphela futhi izimo zabantu ngalolu suku manje anginifiseli ukuba ningangiqondi kahle angihlosile kulokhu engizokusho lapha eminye imibhalo namanothi amancane kwakuvame ukuthi ngingadingeki ukuba ngibhale phansi imibhalo yami nezinto kodwa emva kokuba sengedlule emashumini amabili nanhlanu kwesibili awu angisakhumbuli njengoba ngangivame ukukhumbula ngakho ngibhala phansi umbhalo nokuthi ukwazi kulokho lapho engiyakhona bese ke kuba isikhathi esiningi kakhulu ngikhulekela abagulayo kanjalo njalo futhi ngiphume futhi sengihambile anginaso isikhathi sokuthi ngempela ngitadishe njengoba ngifanele ngenze manje kodwa lo mprofeti omkhulu walolu suku wayenguJeremia futhi wayethi akabe into ethize emisise okuka Amose nabaningi babanye abaprofeti abavukayo washukuma ngenkathi ebone izimo zesizwe manje kwakunezindawo ngesinye isikhathi uma ukhuluma ngesizwe sona singahle sicabanga ukuthi sibonisa iqembu elithize akusikho lokho isithombe sonke sisizwe futhi siyathola namhlanje sona impela isimo sokukhathanisa namhlanje njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaJeremia ukuthi isizwe uqobo lwaso ngakho konke singene kukho ngokufana nakho ukukhonza izithombe uhlobo olunjalo ngathi sidedile uNkulunkulu futhi ngokwenza lokho kube ngobuthakathaka bepulpiti ngoba ukuba ipulpiti belihlale laqonda futhi linezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu bezoba kuwo wonke amabandla njengoba ehamba phakathi kwethu lapha kodwa abahole basuka kulokho naleyo into engifuna ukukhuluma ngayo kulokhu ukusa futhi manje sithola ukuthi lokho kuqinisile uqobo kuyo yonke iminyaka ngikholwa ukuthi uAmose njengoba ngike ngakhomba kuye esikhashaneni esedlule ukuthi wathi waye ngesuye umprofeti kanjalo nandodana yomprofeti kodwa washo ukuthi uma ingonyama ibhonga ubani ongayikwesaba na futhi uma noma ubani owabe wezwa ingonyama yangempela ibhonga ehlane lezi enizizwa ezibiyelweni ngapha isiwe zikhalisa okuyikati nje kodwa uma eyodwa ibhonga ehlane yonke into iyalalela ngike ngalala emenweni ukuba ngizizingele futhi iyinkosi yezilwane futhi uma leyo ngonyama ibhonga ngisho namabhungane ayayeka ukumpompoloza yonke into iyayeka izimpungushe nezimpisi ikabalaza nezinye izilwane nokunsweniniza kwezimfene nezinkawu amabhungane kungalikhoni ukuba kuzizwe ucabanga kodwa ebangeni ake kubhonge ingonyama futhi onke amabhungane ayoyeka ukumpompoloza niyabo yonke into iyayesaba nokho kunezinto eziningi ezingayibulala kodwa yaziwa njengenkosi phakathi kwezilwane wathi uma ingonyama ibhonga ubani ungayikwesaba na wathi manje ke uNkulunkulu ukhulumile ubani ungayikuprofeta na nalokho ngokuthi ngiyacabanga isimo sihlangabezana naleyo nselelo futhi namhlanje uNkulunkulu ukhulumile niyabo futhi sibona isandla esilobodongeni ngakho kulula kabi ukuprofeta nokubona ukuthi sisesikhathini sokuphela futhi sibona uNkulunkulu kuzo zonke izigaba zamahlelo kusukela le ebukatolikeni wonke amabandla amaprotestane uBuddha namanye kusukela eNdiya nanoma yini okunye ubizela abantu bakhe ndawonye ebabuthela ndawonye futhi ngijabula kakhulu ngalokho ukubona lolu suku loza manje si usuku olukhulu enye yezinhlanhla ezinkulu unazo zonke lokho ukuba ngingakwenza ukuba ngangazi ngaphambi kokuba kube khona izwe ngenkathi sisemiphefumulo incane kaNkulunkulu ukuthi siyiyo ngokuba sasinaye ngaphambi kwezisekelo zezwe ngoba sinya kuphela isimo sokuphila okuphakade nalowo uNkulunkulu futhi siyingxenye yakhe sasingekho kangako ukuthi sasizokwazi futhi sicabange futhi sibe nokuba ngumuntu kodwa sasisemicabangweni yakhe yalokho esasiyikho ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngoba siyingxenye yakhe njengendodana yami ingxenye yami nami ngiyingxenye kababa wami kanjalo njalo singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngokwazi phambili kwakhe nasemumva lapho ukuba ngangazi njengoba ngazi manje futhi ngakwazi ukubuka lonke ibanga lesikhathi futhi wayeyothi kimi isiphi isikhathi ufuna ukuphila kuso na ngangiyosho lesi sikhathi khona manje ngaphambidlana nje kokuphela umlando wezwe nokufika umbuso kaNkulunkulu kuba usungulwe emhlabeni ngicabanga ukuthi isikhathi esinkazimulo kakhulu kunayo yonke iminyaka sikhona manje siyathola lapha ukuthi uIsrayeli uthweswa icala ngumprofeti ngenkathi uNkulunkulu wayesemgcobile futhi wamthumela bathweswa icala lezono ezimbili ezinkulu futhi sifuna ukukhuluma ngalezo zinto ezimbili ababezenzile futhi kusukela kulokho sifuna ukuphumelela ngakho manje abefulathele uNkulunkulu umthombo wamanzi aphilileyo futhi babezigumbele imithombo babefulathele into uNkulunkulu ayibanike yona ukuthi babezigumbele into ethize ababezenzele yona nale mithombo yokuzigumbela niyaqaphela ayenayo yayephuliwe futhi yayivuza manje umthombo ovuzayo okuzigumbela ungeke wawabamba amanzi uyovuza ngakhuliswa eplazini futhi ngiyazi ukuthi uyini umthombo omdala okuzigumbela nobunzima esinabo ngawo nalo mthombo ovuzayo okuzigumbela uyisithombe esihlimpela ngiyacabanga salolu suku ukuthi nqa okwethu zonke izinto esizame ukuzenza ukuhlanganisa indoda ndawonye ukuhlanganisa abantu ndawonye ukuhlanganisa amabandla ndawonye sekuphenduke njalo kwaba sezingeni lemizamo yezihlakaniphi Sizame ukwenza onke ama-Methodist abeyi-Baptist nangapha nangapha namahlelo ehlukene nalolo kwakungesilo uhlelo lukaNkulunkulu kwasekuqaleni nje uNkulunkulu unendawo yodwa kuphela yokuhlanganela washo lapha encwadini ka-Exodus ukuthi ngikhethe indawo yokubeka igama lami naleyo iyona ndawo kuphela engiyohlangana khona nabantu futhi wayekethe indawo yokubeka igama lakhe futhi lapho abeka khona igama lakhe yilapho ahlangana khona noIsrael kunendawo ahlangana khona nebandla lakhe namhlanje futhi wakhetha lelo gama nalelo gama nguJesu Kristu futhi yilapho ahlangana khona nekholwa leqiniso uma likuJesu Kristu yilapho uNkulunkulu akhetha khona ukubeka igama lakhe Wena uthi igama likaNkulunkulu wathi ngeza ngegama likaBaba wami ngakho yilapho uNkulunkulu abeka khona igama lakhe kwakukuKristu futhi kuKristu yilapho sonke esihlangana khona phansi kwegazi eliphalele futhi lapho sibe neyangempela inhlanganyelo yeqiniso uNkulunkulu wenza uhlelo lwakhe eqaleni Ensimini yase-Eden lapho indawo ayohlangana khona nomuntu nalokho kwakungekho phezu kokuqonda kwezihlakaniphi ukuba kwakunjalo u-Eva wayesemgqeni impela nohlelo lwakhe. Kodwa siyazi ukuthi ukwemukela kwakhe umqondo wokuhlakanipha kukaSathane impela uNkulunkulu akayi kukwenza kodwa uNkulunkulu wathi wayezokwenza futhi ngakho-ke wakhetha indawo yokuhlengwa futhi kwakungegazi futhi hhayi ngomqondo wokuhlakanipha ngakho sishaya umoya kuphela kodwa nje kuyimvelo yomuntu ukuthi abantu bayozama ukwenza lokho ukuba besinesikhathi besingakuhlaziya kube izicucu eziningi kodwa angifuni leyo nkinobho ngakho sizozama nje ukukwenza kube lula ngakho konke okungenzeka imithombo yokuzigumbela evuzayo. Futhi sithola ukuthi ngokoqobo kwenzekile futhi kuyisimpele sithombe sonyaka wethu siphila kuwo sakho konke ukuzama kwethu. Futhi kungasikho ukubukela phansi kuyo yonke imizamo ukuthi noma yiyiphi inceka kaNkulunkulu ephatha ngisho igama likaJesu Kristu ifanele ihlonishwe ngisho nangokuphatha igama lakhe ngenhlonipho yokuzithoba nenhlonipho nezinqubo ezinkulu zobuvangeli obunqamule umhlaba kanjalo njalo kulezi zinsuku zokugcina. Ngiyacabanga noma kunjalo asisoze sakwazi ukuthola abantu babenhliziyonye size sibafake phansi kwegazi likaJesu Kristu. Leyo yindawo kuphela esiyoba nokuphepha njalo njalo kuyo. Omunye wangibiza ngekudala phezulu evela eMpumalanga futhi wathi mfowethu Branham ngizwe ukuthi usuthuthele eArizona futhi wakha indawo lapho ukuthi kunokuphepha. Futhi njengoba nazi ukuthi umlayezo ufika kanjani nenkosi yangitshela ukuthi kwakuzokwenzekani eAlaska nokuthi kwakuzoba kanjani ezansi kudabula eCalifornia futhi kube ngaleyo ndlela nje. Bathi manje uma lokho kuzamazama nayo yonke into iphi indawo ephephile na? Ngathi yike indawo ephephile engaziyo ngayo leyo ikuKristu ngokuba labo abakuKristu bayaku iyona kuphela engiyaziyo. MaJeremiah wayebizwa futhi ngokuthi umprofethi okhala izinyembezi. Futhi ngoba ngiyakholwa lokho kwenza lomprofeta akhale izinyembezi ngiqonde ukusondalo kwakungenxa yokuthi yena engumprofeti nezwi leNkosi lizako njalo futhi ebona abantu belandela amasiko abo futhi bacabanga ukuthi babeqinisile futhi akondlela hlobo yokubaphendula ngokuba babeya ngqo ekudingisweni ngoba siyazi ukuthi uvuna okutshalayo kungakhathaleki ukuthi ungubani ukuthi uyini futhi thina njengesizwe sivune noma esikutshalile njalo futhi sifanele sivune. Ngikhuluma kusasa inkosi Thanda ntambama ngokuthi izinhlungu zokuzala futhi ngithinta lokho phakathi lapho ukuthi ngeke sazedlulela nalutho sifanele sivune esikutshalayo. Futhi uma uNkulunkulu engasidedela sizedlulele nempendukezelo yethu yebuKristu namhlanje nokuphendukezela abantu kulezi zinto ethiwa ngobuKristu njengoba umfowethu Mo ake asho iyobophezeleka ngokwesimilo ukuvusa iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa abaqede. Kunjalo ngoba uNkulunkulu usalokho elungile nalapho ukungabi nabulungiswa ufike khona kufanele ebungceleni bakhe nezwi lakhe ukuthi wenza abantu bavune abakutshalayo futhi sizodingeka senze lokho. Manje qaphelani babemshiyile umthombo wamanzi amaningi aphilileyo futhi babezigumbele imithombo yokuzigumbela. Manje kungahle kube nomuntu mumbe lapha ongaqonda ukuthi umthombo wokuzigumbela uyini. Umthombo wokuzigumbela uyithangwe elenziwe ngumuntu ozama ukuthatha indawo yesiphethu kuyinto egujwe ngumuntu mumbe. Futhi bangaki owaziyo ukuthi umthombo wokuzigumbela uyini na? Kuhle, kulungile, inqwaba yabantu basemaphandleni lapha kulokhu kusa. Ngakho ngiyawukhumbula umthombo omdala wokuzigumbela endaweni ukuthi wawubukeka unjani futhi ngangesaba njalo ukuphuza entweni. Kwakuyithangwe elenziwe ngumuntu futhi lingeke neze wethenjelwa kulo. Ungeke wethembela emthonjeni wokuzigumbela. Manje noma yini eyenziwa ngumuntu ngokwejwayelekile ayinhle kakhulu. Kodwa nje njengeNkosi yahlela isikhathi ekujikelezeni kwaso nomhlaba uphenduka minyaka yonke njalo uma unqamula usuku nsuku zonke amahora onke nelanga lishona futhi akwehluleki neze kodwa wona impela amawashi amahle kunawo onke esingawathola ayohluleka imizuzu eminingi esikhathini esiyinyanga akungabazeki kodwa niyabo yonke into uNkulunkulu ayenzayo iphelele nalokho okwenziwa ngumuntu akuphelele pho kungani nemukele okwenziwa ngumuntu kanti ungaba nakho ukuphelela na ngihlala njalo ngikusho lokho ngathi thina bantu bePentecostal niyabo siyazi futhi asiphumile ohlelweni usobala lukaNkulunkulu asikholwa kodwa futhi siyazi ukuthi phakathi kwethu sinabantu abazama ukuzifanisa nomunye umfo lokho ngubuntu nje bayozama ukwenza lokho bakwenze eBhayibhelini omunye ngingokaPawulu ngokwaSila kanjalo njalo kodwa bona bazama ukuzifanisa nokwenziwa ngomunye umuntu noma akwenzayo kodwa kungani ningemukela ukuzifanisa nomunye umuntu kwamanga zibe izibhakabhaka zigcwele into iyangoqobo kanti isithembiso ngesenu nesabantwana benu na kungani singemukela into eyayehlukile na kungani singaphakamisa isivumo kholo noma umbhedesho kanti iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu elimsulwa na kungani sizame ukwenezela kulo noma sisuse kulo kanti inkosi uJesu yathi esambulweni samashumi amabili nambili elishumi nesiyagalo mbili oyosusa izwi elilodwa kulo noma enezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosuse encwadini yokuphila kanti uNkulunkulu kuqala wabeka isintu emhlabeni wabatshela baphila ngezwi lakhe manje izwi likaNkulunkulu linjengeketango nedlula ninqamula esogweni ngalo futhi iketango lalo lihle kakhulu kuphela ekuxhumaneni kwabo okubuthakathaka ukwedlula konke noNkulunkulu usifuna sigcine lonke izwi lalo manje lokho kwakungokokuqala kweBhayibheli ukwephula izwi elilodwa nje kwasithi dlwa isintu ebomnyameni bokufa uJesu wafika phakathi neBhayibheli futhi washo ukuthi akusikwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kepha ngamazwi onke hayi nje ingxenye yamazwi noma amashumi ayisiyagalolunye nesiyagalolunye ekhulwini kepha onke amazwi njengoba nje wayenjalo Eva noAdamu futhi egcineni beBhayibheli isambulo samashumi amabili nambili elishumi nesiyagalo mbili washo ukuthi oyosusa izwi kuleli noma enezele izwi elilodwa kulo ngakho sithingelani ukujovela phakathi lapha imibono yomunye umuntu ngezinto kanti lona ngumbono kaNkulunkulu uqobo ngakho na sifuna ukuthatha akusho kanti futhi kulotshiwe onke amazwi umuntu awabe amanga nawami abe iqiniso kwakuyileyo indaba ngalomprofeti nezinsuku zikaJeremia wayengumprofeti wayenezwi lenkosi nalomfo wayezama ukujovela into ethize kulo manje ngeke wethenjelwa kuyo futhi ngifanisa lamathangwe manje nalezi zinqubo esizame ukuzithatha nokuthatha indawo yezwi likaNkulunkulu lasekuqaleni ngokuba akukho lutho olungathatha indawo yalo nguNkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu futhi amaHebheru eshumi nantathu elesiyagalombili athi nguyena izolo namuhla naphakade singaphucula kanjani sisuke kulokho na kuzofanele kube iqiniso uhlala ebhala njalo ufana kuyo yonke imigomo yingaleso sizathu nilijabulela nina amabhaptisti namamethodisti nekatolika namapresbyterian kanjalo njalo nijabulela lobobu khona ndawo ndawo kuwe wemukele uNkulunkulu. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngendlela yokuhlakanipha, mhlawumbe uzwe amandla kaNkulunkulu futhi uyinceka kaNkulunkulu, kodwa uma ngempela ungeza ungele kuNkulunkulu futhi uyiqonde indawo yakho kuye njengendodana noma indodakazi kaNkulunkulu, yilokho okuletha lokho kuxhuxhuma okukhulu kuwe uNkulunkulu ahlose ukuba ube nakho. Manje siyaqaphela kuMarku ongcwele isahluko seshumi nesithupha, uJesu washo ngokuthi hambani ezweni lonke futhi nifundise. Wathi hambani nishumayele ivangeli, nishumayele ivangeli ngokuthi nibonakalisa amandla kaMoya ongcwele. Hambani ezweni lonke futhi nibonakalise amandla kaMoya ongcwele. Ngikhuluma nomfowethu omunye wabachasi umhlangano wami eNdiya eBombay, lapho ezansi eNingizimu Afrika nezindawo ezehlukene lapho izithunywa zenkolo zaze kufundise njengezwi noma njengomqondo wezihlakaniphi. Kodwa ngolunye usuku emhlanganweni ngenkathi uMoya ongcwele wehla qobo lwawo futhi wasindisa izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabomdabu boblankethe ekubizelweni e-altare okukodwa futhi khona enkundleni efanayo lapho ababemi khona. Abesifazane bemi lapho ababekade benqunu cishe impela njengoba babenjalo ngenkathi befika ezweni futhi ngawo impela lowo mzuzu abaphakamisa ngawo izandla zabo ukuba bemukele uKristu noma ongcwele wehlela phezu kwendawo futhi waphilisa abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ngesikhathi esisodwa besuka ezihlalweni ezinamasondo imibhede eyizinhlaka nezinhlaka. Imeya yedolobha yaba nami ngosuku olulandelayo sibuka le mithwalo yamaveni ehla ngomgwaqo. Labo besifazane bemi lapho benqunu bengazi ukuthi babenqunu, kodwa kwathi nje uMoya ongcwele ungashaya kubo basonga izingalo zabo ukuba basuke bahambe ebukhoneni besilisa sakubo. Futhi ngiyamangala ukuthi kukanjani ukuthi thina eMelika sizibiza ngesizwe samaKristu nasebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi njalo ngonyaka thina besifazane bakithi bawundula eziningi futhi benifanele nembathe eziningi. Nobuningi kwaKristu enikwembathayo yilapho niyoba nomningi unembeza wezimo zenu uqobo. Ngesinye isikhathi ngibona indlela abantu abaziphatha ngayo emgwaqeni, ngiyamangala ukuthi ngabe ngempela nje usile yini kahle engqondweni. Kubonakala sengathi abaqondi ukuthi uma benza lokho abakwenzayo bazenza bona uqobo isicupho sikaDevil nokuthumela imiphefumulo esogweni kunjalo. Kodwa izwe lisekonakaleni njengoba lalinjalo ngezinsuku zikaJeremiya. Manje sibuyele emthonjeni ukuzigumbela. Manje lo mthombo ukuzigumbela ngeke kwethenjelwa kuwo ngoba ungeke wazigcwalisa wona. Futhi uzofanele wethembele ezimvuleni zendawo ukuba ziwugcwalise izimvula zendawo noma izimvuselelo zendawo ukuba nemvuselelo encane lapha nemvuselelo encane laphaya kumbe nokunjalo ukuba ugcwalise swi. Ngakho ngeke kwethenjelwa kuwo ungeke wazigcwalisa wona unokungeneli kuwo uqobo ungeke wakwenza, futhi uzofanele wethembele ezimvulini ukugcwalisa. Manje-ke ake siqaphele lapho uthola khona imvula yawo, lapho othola khona amanzi awo umthombo wokuzigumbela. Yehla ivela phezulu esicongweni sezingolobane emashede, lapho konke ukungcola uthuli olukuphephulayo phezulu lapho ugezekela emvuleni ngqo futhi kwehlele ngqo emthonjeni wokuzigumbela ithangwe elenziwe ngumuntu. Uphenduka cishe impela ube njengomgodi wokungcolile. futhi igeza kusuka esicongweni sengolobane lapho zonke izilwane kwephunga emagcekeni ezingolobane kanjalo njalo bese kwehlela phansi nomoya ophephula uthuli nezinto engolobaneni bese kuthi ke imvula yendawo ifike bese ikugeza imvula ekususe bese kuthi ke amanzi athwalwe ngomkhombe owenziwe ngumuntu edlule epayipini elenziwe ngumuntu ayethangweni elenziwe ngumuntu bese kuthi ke uma esefika lapho asengcolile angcole kakhulu ngangokuthi uzofanele ubeke indwangu eyisisefo kuwo kungenjalo ubungeke waphuze manje niyabo ugezeka kusuka ophahleni ngomkhombe owenziwe ngumuntu ipayipe elenziwe ngumuntu ayongena ethangweni elenziwe ngumuntu bese kuthi ke wona nesisefo esenziwe ngumuntu phezulu phezukwawo ukubona ukuthi ezinye izizilokazana nezinto azingeni manje siyaqaphela lezi zinsuku ezimbalwa emva kokuba amanzi ehlezi lapho kulokhu ukuhlela okwenziwe ngumuntu noma ithangwe ngiyaxolisa kulungile emva kokuba sekugezekile kuzo zonke izinhlobo zamasayensi ezenkolo nezinto sezigezeke zangena kuwo manje sifike sithole ukuthi uma ehlala lapho izinsuku ezimbalwa aba ngami ndawonye futhi noma ubani uyazi emlandweni webandla ngenkathi uNkulunkulu ethumela into ethize umlayezo futhi uba ngofreshi uvela kuNkulunkulu khona-ke emva kokuphila kwalowo mqambi kumbe noma kungaba yini nimbiza ngumguquli kumbe noma ngabe yini enifuna ukuyisho ngakho emva kokufa kwakhe khona-ke bathola inqubo esetshenziwe besebenza inhlangano futhi kuthi nje bangenza inhlangano kulokho ifa khona lapho ayivuki neze futhi ikwenzile ngaso sonke isikhathi emuva kuyothi ngqu emuva kunakeni lo mpristi oyikatolika ehlezi lapha ngenkathi uNkulunkulu ehlela ibandla noma hhayi ukulihlela uNkulunkulu akazange ahlele ibandla akekho kulolo hlobo lomsebenzi usekuzaleni hhayi inhlangano ngakho ngenkathi uNkulunkulu eqalisa ibandla ngosuku lwePentecost kwase kuthi-ke ekugcineni ezansi eNaisiya eRoma balihlela futhi yilapho elalahla khona amandla alo manje-ke sehlela enguqukweni yamaluthela futhi kwakuyinto enkulu izwi kaNkulunkulu lanikwa abalungileyo baza kuphila ngokukholwa futhi ngenkathi benza esikhundleni sokuxosha bonke bendawonye futhi bemasha beya phambili benza ibandla lamaluthela bezahlukanisa naleli qembu lase liyafake kwasekuthi uNkulunkulu wavusa uJohn Wesley nokungcweliswa umlayezo womsebenzi wesibili womusa futhi kwakuyinto eyisimangaliso kodwa emva kukaWesley no-Asbury balihlela lafa bese-ke kuqubuka amaphentecostal nokubuyiselwa kweziphiwo ayenza kahle kwenzekani na alihlela futhi lafa khona impela nje manje phakathi kwakho konke lokhu uNkulunkulu usalokhu ebiza insali kubo bonke balezo zizukulwane impela usakwenza futhi isikhathi sethu sokuphuma sokubuthana ndawonye futhi yilokho engicabangayo osomabhizinisi e-Full Gospel ubambe ichaza elikhulu ngokubhidlisa lezi zindonga nokusho ukuthi awukho mehluko kithi asihlangane ndawonye futhi sikhonze uNkulunkulu phansi komgomo wodwa hhayi phansi kwenhlangano ukuba bekuyinhlangano bengizosuka kulo msamo khona manje angizihlanganisi ngalutho nayo okuyikho kuzofanele kube inhlanganyelo futhi hhayi inhlanganyelo esivumokholo esithize kodwa inhlanganyelo kokristu ngamandla okuvuka kwakhe yileyo nto eletha ukuphila iletha ukuzalwa futhi ngaphambi kokuba ukuzala kukwazi ukufika siyaqonda ukuthi kuzofanele kube ngokufa ngaphambi kokuzala nokuzala kungamahlaphahlapha angikhathali ukuthi hloboluni lokuzala okuyilo uma usehokweni lezingulube noma ngabe kukuphi kungamahlaphahlapha futhi kunjalo nokuzalwa okusha ukwenza wenze izinto ngokwejwayelekile obungeke ucabange ukuthi uyozenza kodwa uma usulungele ukufa kubuqobo bona-ke uzalwa ngokusha isidalo esisha kuKristu Jesu bese-ke izinto zivuleka ngi nokuphila kuba ngokubona okusha kuwe ngoba sewemukele umuntu kaJesu Kristu futhi hhayi isichasiselo esithize sibonwa ngokucabanga nje noma isivumokholo esithize noma ngisho nasezweni elilotshiwe lizofanele liphiliswe ngumoya ongcwele akunandaba ukuthi kunesayensi eningi kangakanani yezenkolo ilele lapho ifile bengingaba nokolo ogcwala isandla uze ungene ekuqhubekeni lapho ongaphiliswa khona ukolo awusoze waphila futhi ungaba neziku zobudokotela iPHLL noma yini oyifisayo kodwa uze umoya ongcwele ufike phezu kwalokho futhi ukuphilise kuwe njengesehlakalo esiqondene nawe noNkulunkulu khona-ke ukolo awusizi lutho uyafunda kuyize njengaleli ngisi lasho ngobunye ubusuku lapha ngamangala kakhulu ngalokho konke ukufunda elalinakho njengoPawulu ladingeka likhohlwe konke elalikwazi ukuze lifumane uKristu lenza izinto elalingacabangi ukuthi lalingeke lizenze kodwa ileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo uyasehlisa enqubweni yethu yemfundo kwakungesikhathi kungesikho ukuthi sengathi ngizama ukwesekela ukungazi kodwa ngizama ukuntshela umehluko imfundo ingeke neze yaletha ukuphila uthatha umoya kaNkulunkulu ukuletha ukuphila nalokho kuphila akufanele nje uvele emvuselelweni yokuhlakanipha kuzofanele kuvele ebhayibhelini imvuselelo yezwi nalelo zwi liyilo izolo namuhla laphakade futhi uma lehla namhlanje futhi liphilisa uthola imiphumela efanayo owayenzayo ezenzweni zesibili impela belihlala njalo linjalo futhi liyohlala njalo linjalo ngoba ngumoya kaNkulunkulu owenza izimo zendawo zishintshe uthatha ukushintsha kwesimo sendawo ukwenza izinto ngalezo zizathu nina besilisa nihlala njalo nifundiswa lethana abantwana benu lapha awu impela lokho kunjalo ngijabulile ukubona indodakazi yami uRebecca engena futhi ehlala phansi emizozwini embalwa nje edlule abanye benu bangibonile ngikhweba ngeso owesifazane bekuyindodakazi yami ngakho iyangena yasihlala phansi ngifuna yemukele umbhaphathizo kwamoya futhi yingakho ilapha emhlanganweni ileyo-ke inhloso yakho uthatha isimo sendawo njengodokotela Bozwet omdala wayevame ukuthi ungathatha iqanda lesikhukhukazi bese ulifaka phansi komdlwane liyochamisela ichwane ngani na ngoba iqanda futhi inesimo esikahle sendawo angikhathali uma we-Methodist Baptist Presbyterian esimeni esikahle sendawo iyochamisela umntwana kaNkulunkulu ozelwe ngokusha isimo sendawo esikwenzayo akunandaba ukuthi unacicilini lehlelo elichaza uhlobo nalo ngangivame ukwelusa izinkomo ngangikaphela umphathi weplazi uma sizenyusela ehlathini ziphuma eziphuma ezindaweni zokuziphakela ezansi emaplazini ezinkomo bese sizibeka ehlathini wayema lapho futhi abhekisise lapho zedlula esangweni othangweni lokushushumbisa wayengazinaki neze kakhulu kangako izimpawu ngoba kwakukhona zonke izinhlobo zezimpawu eza zedlula lapho kodwa yinye into ayeyiqaphela icici elichaza uhlobo lwegazi kwakufanele kube yi-Hereford yoqobo kungenjalo yayingenaku kubekela kulelo hlathi ngoba i-Hereford association edlisa kulelo hlathi ifanele ibe necici elichaza uhlobo lwegazi okugcina uhlobo lokuzalana lukahle futhi ngicabanga ukuthi leyo ndlela kuyoba ngayo ngosuku wahlulelo akazi kungibuza ukuthi ngangiyi-Methodist, i-Baptist, i-Pentecostal noma i-Presbyterian kodwa uzofuna icici lohlobo legazi nxa ngibona igazi ngodlula kini leyo nto ngakho sithole ukuthi le mithombo yokuzikhumbela emva kokuba isithe ukuhlala izungeze isikhashana iba ngamanzi amile futhi ayilungile futhi kuba-ke futhi kuba yikhaya lamaqoqo nezibankwa nezinyoka nezilokazana namagciwane nanoma yini okunye ngoba yisimo samanzi amile aphusheleke kuwo ungathini nje kugezeka usuka ophahleni lwenqolobane noma usuka endlini esondele enqolobaneni kumbe noma yikuphi ukungcola okungaba khona uhloboni yezilokazana namagciwane nawo yonke into egezeka ingene kulo mthombo wokuzikhumbela na manje isibonelo esiphelele sanoma iluphi uhlobo lwenqubo eyenziwe ngumuntu uyisehluleki wasekuqaleni nje ngingalezi sizathu edinga umsindisi wayengenakuzisindisa yena angenze lutho ngakho ulahlekile kwasekuqaleni nje uzalwa ezweni enesono ufika ezweni ekhuluma amanga ungumqambimanga ukuqala nje ngakho ungenzeka kanjani ezweni ukuba azenzele noma yini na ingakwenza kanjani indoda engcwele na awukho ndoda engcwele awukho bandla elingcwele ngumoya ongcwele hayi bandla elingcwele abantu abangcwele ngumoya ongcwele phakathi kwabantu kuyilokho-ke amen hayi intaba engcwele lapho uPetru nabo bama khona intaba yayingengcwele kodwa ngunkulunkulu ongcwele entabeni owayenza yangcwele akusuye umuntu ongcwele ngumoya ongcwele usetshenziswa kulowo muntu okukwenza kube ngcwele hhayi umuntu kodwa umuntu kamoya ongcwele akusuye umuntu ngoba engumuntu nje ozelwe esonweni wabunjwa ebubini ufika ezweni ekhuluma amanga noma yiphi inqubo eyenziwe ngumuntu iyomgcina ngqo kulokho uyophuphuthekisa into ohlakaniphileyo amehlo ohlakaniphile ukuthi bayacabanga nginguwe bandla igama lami lisencwadini ngenze lokhu ubaba wami wayeyilokhu kanjalo njalo lokho kuzwakala kahle okungukuthi kunjalo akukho okungashiwo okumelene nakho kodwa noma kunjalo mngani ujesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha angayibone ngisho ukubona lapho akusho khona ukuthi ubona ngamehlo akho kodwa aqonde umbuso wezulu uze uzalwe phakathi ubengakwenza kanjani lo mvangeli oyibhaptisti yayingakwenza kanjani leyo ndoda eyangalapho yase igxeka yase ihlekisa ngakho nani yabo akukho lutho kuyo olwalungaze ngisho lukwemukele kodwa unkulunkulu wadingeka akwenze niyabo unkulunkulu wayipha umoya ongcwele wabonakalisa ukuthi lokhu kwakungesikho ukuzenzisa leli yizwi ikuzwa kuphela emqondweni wesikole futhi bazama ukuthatha zonke izibusiso zikankulunkulu bese bekubeka osukwini olwadlula umshumayeli oyibhaptisti osemncane lapha kungekudala ehlezi ekhona khona lapha kulokhu kusa futhi weza kimi wayesethi mfoti Branham yinye into oyenzayo engalungile ngathi ngisize wayesethi wena ungicabanga ukuthi uqotho nomuntu olungileyo kodwa ngathi ngiyabonga mnumzane wathi kodwa yinye into oyenzayo engalungile ngathi ngithemba ukuthi inkosi ithola into eyodwa nje engalungile wayesethi awu kukhona yilokhu okwenzayo okungalungile wathi uzama ukuveza ezweni inkonzo yabapostoli futhi wathi inkonzo yabapostoli yaphela kanye nabapostoli ngathi njengebhaptisti kwibhaptisti ngithanda ukukubuza umbuzo wathi ini ngathi uyakholwa ukuthi izwi likankulunkulu liphefumulelwe konke nokuncane kwalo na wathi ngani impela ngathi manje-ke wathi ungenezeli izwi elilodwa noma uthathe elilodwa ngokuba ngathi manje-ke ngizokutshengisa lapho isibusiso sabapostoli sifika khona phezu kwabantu ngesithembiso sikankulunkulu manje ngitshengise isithembiso sikankulunkulu nokuthi sasuka nini kubantu yabo uma ungeke waku veza lokho ezweni khona ke kohlwa yikho yabo ngathi ngoba sisaqhubeka akazange asho lutho imizo zembalwa futhi ngakho ngathi awu manje ke mfowethu ngithanda ukukubuza lokho uPetro wethula umlayezo abapostoli ngosuku lwePentecoste ukuthi sonke siyazi lokho kuqinisile ngokuba wayenezihluthulelo kuwo umbuso uJesu ayemnike wona. Kuthi manje bhekisisa ukuthi wathini, wathi phendukani yilowo nalowo ababhathizwe egameni likaJesu Kristu kokumthethelelwa kwezono, khona niyakwamukeliswa isithuko sikaMoya Ongcwele ngokuba ithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke okude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Manje-ke uma kunendawo lapho akukhipha khona, manje-ke kwenzekani emazweni kaPetro ngosuku lwePentecoste na? Niyabo qhabo akukaze kuphele. Udlu lifayo elithandekayo, igazi lakhe liligugu alisoze laphela amandla alo, lize lithi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe ukuba lingabe lisona. Bese-ke kwelo bukhosi iculo elimnandi kakhulu, ngiyocula amandla akho okusindisa umalolu olushwashwazayo bandla olimi olungingizayo lulala luthule ethuneni. Nkulunkulu ngisize kuba ngikukholwe lokho futhi ngibambelele kukho nathi sonke futhi sime ngakho ngoba kuyiqiniso levangeli. Yebo mnumzane, indoda ehlaniphile ayifanele neze ibuke lezi zinto ukuthi yazi ukuthi ngeke isebenze, asikaze zisebenze. Inkolo ehleliwe nesehlakalo esihleliwe kusoze kwasebenze ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kufanele ufike kumsulwa kuvela kuNkulunkulu, ayikaze isebenziswe nguNkulunkulu. Akukho sikhathi kwesedlule uNkulunkulu ake asebenzisa khona inqubo enjalo. Manje nina nithole amalunga nezinto ezinjalo, kodwa mqonde imbeko kaNkulunkulu yangoqobo osiboseso njengesehla ngosuku lwePentecoste. Asifiki neze enhlangano, sifika ngokuzalwa, ngokuzalwa okusha. Simenywa ukuba sithathe uIsrayeli abe isibonelo akade beyiso. Baphelani bamshile umthombo wabo ohlinzekiweyo futhi wayezigumbele imithombo yokuzigumbela. Ungathini nje into uma indoda isemthonjeni ophethuzayo iphuza bese-ke ifuna ukuzenzela umthombo wokuzigumbela, niyabo ukuphuza kuwona? Manje yilokho umprofethi akusho, yilokho izwi likaNkulunkulu elakusho, yilokho uNkulunkulu akusho kumprofethi. Ningishiyile futhi nangiyeka umthombo wamanzi amaningi aphilileyo futhi wazigumbela imithombo wokuzigumbela ephukile futhi iyavuza. Niyabo into ethize babefuna into ethize ababengayilawula noma ukutshengisa ababekwenzile lobo ngubula benkolo ehleliwe. Izama njalo bazofanele babe nento ethize kuyo qobo lwabo, bazofanele babe nazo zonke lezi zinqubo nemiphakathi nezinto, futhi sengingowale manje esikhundleni nje sokuba ngabantwana bakaNkulunkulu abathobile bafuna into abangazibonisa bona uqobo. Esikhundleni sokudedela uNkulunkulu akwenze ngendlela yakhe, babefuna ukukwenza ngendlela yabo, futhi yingaleyo ndlela izinqubo ekuthole ngayo ibandla namhlanje. Hayi inqubo ngayinye, omunye ukufuna ngale ndlela, omunye ukufuna ngaleyo ndlela. Uma uyi-Methodist ufanele ube yikho ngale ndlela, i-Baptist ngale ndlela, Presbyterian, iKatolika noma ikuphi okunye, banezinqubo zabo. Akumelene ngalotho nalokho, kodwa lokho akusikho engikhuluma ngakho. Umuntu ufuna indlela yakhe yokukwenza, noNkulunkulu unendlela yakhe yokukwenza. Futhi wathi ngibambelele endleleni yenu umthombo wokuzikhumbela ovuzayo, futhi anikwemukela indlela yami, indlela yokuphila. Naleyo yinto efanayo njengoba injalo namuhla, ayike ihluki njena kancu cabangani ukuthi kungubula obunjani bendoda ishiya umthombo ophethuzayo wamanzi acwebile ahlanzekile ephuphuma bese-ke ifuna ukuya emthonjeni ukuzikhumbela ovuzayo izenzele yona bese izikhumbela umthombo wokuzikhumbela naleyo mfucumfucu ephezulu esicongweni senqolobane igezekela kuwo bese-ke iphuza kulowo lapho impela kunokungalungile ngokwengqondo kulowo muntu futhi nxa indoda iyonamathela emqondweni wobufundisi ngombhalo esikhundleni sokwemukela umoya ongcwele uqinisekise umbhalo ukuthi uwenze ube yiwo ngempela kuwe kukhona okungalungile ngokomoya kulowo muntu kunjalo impela impela umoya ongcwele ngamunye unokuhumusha kwebhayibheli labo enicabanga ukuthi kulungile unkulunkulu akaludingi usizo lwenu unkulunkulu akakudingi ukuhumusha kwenu unkulunkulu ungumhumushi wakhe yena unkulunkulu wenza ukuhumusha ngendlela indlela athi uyokwenza ngayo inkosi yathi ekuqaleni makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokhu akudingi kuhunyushwa yilokho unkulunkulu akwenzayo wathi intombi iyokhulelwa yakhulelwa lokhu akudingi noma ikuphi ukuhunyushwa wathi wayezothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama wakwenza akudingi noma ikuphi ukuhunyushwa unkulunkulu uhumusha izwi lakhe uqobo ngokuliqinisekisa nokulibonakalisa nokulifakazela wayefakazelwa kanjalo-ke umprofethi ukuthi ungokankulunkulu wathi umoya khona phakathi kwenu ongomoya noma umprofethi mina inkosi ngiyakuzazisa kuye ngemibono ngikhulume kuye ngamaphupho futhi uma akushoyo kufezeka khona-ke mesabeni kodwa uma kungafezeki ningakwenzi leyo yinto efanayo nxa unkulunkulu ekhuluma izwi lakhe nendoda ithi izwi liyilokhu futhi kwenzeka ngaleyo ndlela khona-ke unkulunkulu ekwenza kodwa uma ethi kungale ndlela nezinsuku azisekho kungani kuthatha yonke ufinyelelisa isinkwa sokulamba esandleni sakhe siye kubantwana bese bephucwa sona bese bona bebulawa indlala kungani nifuna ukuphuza emthonjeni ukuzikhumbela kube lo mthombo ophethuzayo ubulapho na uyini umthombo wokuphila manje na yini umthombo wokuphila umthombo wamanzi amaningi aphilileyo na umthombo ophethuzayo sizokufanisa nawo manje ngifuna niqaphele umehluko phakathi komthombo wokuzikhumbela nomthombo wamanzi aphilileyo umthombo ophethuzayo nomthombo omdala wokuzikhumbela ovuzayo phandle lapho ugcwele izilokazana izibankwa amaxoxo amagciwane nanoma yini okunye yabo futhi nanku umthombo ophethuzayo manje kubhekisisani lokhu uzondla wona awuthengi ukuba uthole noma iziphi izinqubo ezinkulu futhi ungenise inqwaba yemali kuwo awuthengi ukuba ujoyinise inqwaba yamalunga wondla amalunga awo ngomoya wokuphila okuwo usebenza qaphelani amanzi avela kuwo afresh acwebile futhi ahlanzekile hhayi umthombo wokuzikhumbela into ethize emile ehlohlwe imibhalo ngamashumi amane imiqondo ehlukene ngamashumi amahlanu ethi lokhu kulungile nalokho kulungile nalokho umqondo futhi bavote futhi babize futhi lapho benza bese kuthi-ke benze ihlelo ngakho ucwebile futhi hlanzekile izwi likankulunkulu elimsulwa livele esandleni sikankulunkulu umthombo ophethuzayo wangempela qaphelani impihlo yamandla awo iphakathi kwawo uqobo umuntu angewathole uhlobo oluthize lomfutho phansi kwawo owenza ufuqele phezulu ngiyakhumbula ngenkathi mina ngangivame ngangingumqaphi wesiqiwu sezinyamazane sikahulumeni wase-Indiana ngangivame ukwedlula ngakhona e-Harrison County umthombo othize isiphethu sasilokhu njalo siphuphuma futhi nje kwakubukeka sengathi kwakuyinto ejabule kunazo zonke noma ngabe iqhwa lalisemhlabathini u-ayisi wawuyiqeqeba lamakhaza ukuthi kwakubanda kangakanani sasilokhu sipuphuma lapho iziziba ezindala namathango okwenziwe ngumuntu onamaqoqo nawo yonke into kwakuphandle lapho kuba iqeqeba lamakhaza ngaphezulu uqinile nalokho kukhombisa ukuthi noma yiliphi ihlelo ngokusilalelwa okuncane ngumoya noma ukushintsha okuncane kwesimo sendawo liyoba iqeqeba lamakhaza ngaphezulu kodwa umthombo ophethuzayo kaNkulunkulu nguyena izolo namuhla phakade ugcina zonke izinto ziphuphuma kuwo futhi zishoveka ziphume kuwo futhi akukho nakunye phakathi lapho okokuqala nje nanoma yini ongena kuwo uyokufuqa kuphume endleleni leyo nto yayiphuphuma iyaphezulu kanjalo ngase ngithi ngahlala phansi lapho olunye usuku ngacabanga ngikholwa ukuthi ngizokhuluma kuleso siphethu okomzuzwana nje ngakhumula esiqoo sami ngase ngithi yini ujabule kangaka na uphuphumelani kangaka na mhlawumbe yingoba izinyamazane amadiye ziphuza kuwe kanye ngasikhathi ukuba wawungakhuluma wawungathi qhabo ngathi mhlawumbe yingoba ngenxa yokuthi ngiphuza kuwe qhabo lokho akusikho ngathi awu yini ekwenza ucwebe kangaka uhlanzeke kangaka na ngakho yini leyo ephuphumayo ekwenza uphuphume ugcwale injabulo ngaso sonke isikhathi futhi ayikho into engakwenza iqeqeba lamakhaza ngaphezulu na utsazela phezulu emoyeni futhi akho lutho amanzi ahlanzekile ukuba wawungakhuluma kimi niyazi ukuthi lowo mthombo wawungathini wawungathi mfowethu Branham akusimina engiphuphumayo into ethize esemva kwami engiphuphumisayo futhi ileyo ndlela okungayo lelo igama elingaphusile kodwa niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini futhi ileyo ndlela okungayo nesehlakalo sokuzalwa ngokusha ungeke waqukatha ngumthombo wamanzi phakathi kwakho uphuphumela ekuphileni okungona phakade niyabo ukhona okuthize ngakho ungazihlanganise ngalotho nakho amathangwe enziwe ngumuntu angaba iqeqeba lamakhaza nabo benxusa imbuselelo nayo yonke into kodwa umuntu ophansi kulwa kwalowo mthombo ehlala kulowo mthombo imini obusuku qhabo awudingi kulindela izimvula zendawo nezivuselelo zendawo ugcwele wona ngiyakumnika umthombo wokuphila kuye uphuphuma kunento ethize kuwo loko ufreshi ukuzonke ucwebile futhi uhlanzekile yizi likaNkulunkulu elimsulwa enhliziyweni yakho nasemlonyeni liziqinisekisa lona lizikhulumela lona ngikatali noma liyana noma ngabe liyakhithika ukuthi hlokoloni lwesimo sezulu usalokho ujabule ngoba umongcwele uphakathi lapho uphuphuma ngamandla afihlakele aphelani oh impihlo yawo iphakathi kwawo uzinikezela wona nesihle kulowo oyophuza futhi asebenzise into yawo manje awukhethi uthi awu manje ngizodingeka nje ngiye ebandleni leMethodist ngoba ngiyiMethodist okwemvuselelo ngizodingeka ngiye ngapha kodwa uma ngidingeka ngiye kumaPentecostal ngoba ngingumvuseleli wamaPentecostal ngiyakutshela uma uthola lowo mthombo wamanzi uphethuza lowo mthombo uma uphoza ngapho akukho mehluko unika noma yini efika edlule uyavuma ukunikeza ithemba lokuphila iKatolika iProtestani uJuda impilo uNkulunkulu kumbe noma ngabe yini ngempela unento ethize kuwe ekwenzayo niqaphela enyinto ngawo awudingi ukuphamba awudingi ukudonsa futhi uphambe ngibone okuningi kakhulu kwalokho kuze kungigulise kuphampa into ethize udlalwa incwatshana yomusic nokugcuma phansi naphezulu noma incwatshana enkulu yencwajana efundwayo phandle edolobheni masayini amakhulukazi indoda yehora yinye kuphela indoda yehora naleyo nguJesu Kristu onguyena izolo namuhla Napagate. Sinya kupele chunywa. Ezivela kunkulunkulu. Naleso. Mucho Yesu Kristu. Ye umnu mzani. Aute nguba. Upampe lona. Noma. Uto nsele pansi. Noma hai. Aute ngi. Ucho ini. Uya utata nji. Ngesitli. Amen. Ngingumtombo wa manzi. Apirileo. Ungshiide. Uba wame futhi. Uzenzele matangwe. Atize. Manja aute nguba. Upampe. Utonze, puti uchoini, umbe, loto lunye, ufanele nje, utate kuo, kesitle. Autengi numa ipi, isaye nzeze nkolo, enziwe ngumuntu, ibe indu wangu, esefo, puti ukukutela, ukuthi yini edlule kuo, ukuthi wenzeni. Luto. Science etize, yeze nkolo, yeze ngumuntu, yengubo etize, yeze mfundo, nkolo, yokuzenzisa kuloku, nomthombo, otize ukuzikhumbela, wengubo yeze nkolo, awudingeki ukuba ube lapho. Ubeka indwangu kulowo uyoyijikitshela iyothi ngu phezulu emoyeni, awuhlangene ngalotho nayo, uyazondla. Ungamanzi kaNkulunkulu epethuzela ekuphileni. Kungani indoda ingashiya into enjengaleyo ukuba ijoyine enqubweni kungaphezu kokuba bengingasho. Awudingi noma yiziphi izindwangu zisefo awuyidingi. Awudingi ukuba njalo awudingi ukwethembela ezivuleni zendawo ekugcwalisweni kwawo. Ugcwele ngaso sonke isikhathi. Amen. Indoda ngiweza ethi ngiphansi nje ezibini namhlanje. Ngiyajabula ukuba ngophile ebukhoneni bukaNkulunkulu noma ngabe izinto zihamba kahle noma zihambi kahle. Ukuphila kwami. Amen. Ukuphila kwethu, ukuphila okuchichimayo. Ye umnumzane. Futhi bukani ukuthi usenzelani amandla awo nokuqweba kuphakathi kwawo uqobo awudingi kwetha okuvela emthonjeni ukuzikhumbela kumbe noma iphi enye inqubo. Omunye uthi awu yini ikadi lakho lokuhlanganyela na? Ake sibone uma uyibhaptisti elungileyo, ngizobona uma unalo ikadi noma pentecostal elungileyo. Uma ungokamunye, okambili, okamthathu, noma yini enye, niyabo, awudingi naye kuphi ukwethiwa. Uhlala njalo uhamba. Yazi ngangivame ukuba nalo mthombo mdala ukuzikhumbela. Ngangifanele ngithele amanzi phansi lapho bese ngetha ngale pampu eyisimunci endala ukuba ngiwakhiphe lapho. Niyazi ngithela amanzi amaningi kuwo futhi nje kutheleke isixheke sizilokazana nezinto phakathi ukumpompa izilokazana nezinto. Lokho kuthi nje akube yindlela ezinye zalezi zivuselelo zezinqubo eyiyo. Kodwa kabonga uNkulunkulu, kunomthombo ogcwaliswe igazi lapho izoni zibhukudwa khona phansi kwethankana. Awenzi amalunga ebandla, wenza amaKristu ngabo uma beza kulowo mthombo. Kungani ungashiya umthombo wamanzi amaningi aphilileyo uwophuze emgodini wokungcolile onjengalowo na? Akukho kuphampa amandla awo aphakathi kwawo kobo. Awudingi ukwethiwa. Ye umnumzane, ngokuba obo lwawo ukuphila kwawo uqobo ukuwo uqobo. Yileyo ndlela imbewu kaNkulunkulu engayo enhliziyweni yomuntu. Ukuphila kwaNkulunkulu uphakathi komuntu ngamunye, hhayi ebandleni, kuwe, kukuwe, nguwe onembewana yokuphila kuwe. Ukunambetha kodwa nje kwawo kuyenelisa kuzo zonke izinhlobo zabefundisi benkolo. Buza umpristi wamakatolika, buza ibhaptisti noma ngabe yini. Ukunambethwa okukodwa nje kwalamanzi aphethuzayo amakhulu afresh, ngiyakutshela, ayenelisa ukuthi uyiqinise. Umphefumulo wakho olambile empeleni ayenelisa kuwomileyo empeleni. Manje uma ungumi lo mbhaptisti omncane wayengumi wasekuqaleni nje, kodwa ngenkathi oma amanzi anambitheka mnandi kabi. Kunjalo kodwa kufanele wome ukoma okubusisiweyo njengoba uJesu akubiza lokho. Nibusisiwe nxa nilamba futhi nomela ukulunga ngokuba niyakusuthiswa. No Jesu wakusho lokho mngani. Yebo mnumzane, ungumthombo obosisiwayo komile. Kungani noma ubani afune ukushintshanisa necaphozi na? Ungathanda kanjani ukushintshanisa umthombo phethuzayo namandla ecaphozi agcwele izilokwazana nokonakele kwazo zonke izinhlobo zezichasiselo ezibonwa ngokucabanga nje ezenziwe ngumuntu. UNkulunkulu athi ukwenezela okukodwa ezini lakhe noma ukususela lodwa lamazwi akhe, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yokuphila. Futhi ngenkathi uNkulunkulu ethembisa ukuthi wayezoqinisekisa lelizwi kuzo zonke izizukulwane ngokuba isithembiso ngesenu sabantwana benu nesabo bonke okude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, ungaphampelani kwenye iphampu yenqubo eyonakele iminyaka ivela kwenye imana endala na? Mhlawumbe imana yayilungile, akukho okumelene nayo nezinsuku zikaMartin Luther nezinsuku zalokhu nezinsuku zalokho nabanye abaguquli, akukho lutho ngakho. Kodwa leyo imana ehla kudala. Uma siqaphela eBhayibhelini ukuthi babefanele bayiqoshe nsuku zonke, babefanele bathole entsha emva kokuba isibendadlana yayibola ingeke yabola ngaphandle kokuba ihlakazeke, izofanele ibe negciwane ibacteria kuyo noma into ethize ukuyenza ibole. Siyazi lokho kunjalo, futhi izinjalo izinqubo emva kokuba ilele lapho isuka kwenkulu imvuselelo iya kwenye, futhi ithola ukonakala, futhi igcwale izilokazana, futhi njengomthombo ukuze kukhumbela ogcwele onoshobishobi, njengoba sasivame ukukubiza kanjalo izilokazana ezindadlana ezazishobiza phakathi lapho. Futhi ileyo indlela nesehlakalo sabantu abaningi kakhulu namhlanje bagcwele nje onoshobishobi, beshobiza besuka omunye beya komunye nomunye kuya komunye, bexoxa izinganekwane engenaqiniso kuyo nhlobo. Kunjalo beshobiza bephuma komunye beya komunye. Ngangiyi-Methodist, ngajoyina i-Baptist, ngangiyi-Katolika, ngaya ukuyoba yilokhu, ngaya ukuyoba yilokho, ngonoshobishobi nje. Oh, kohlwani iyo yonke into, futhi wozani emthonjeni. Amen. Umthombo ophethuzayo, ubukhona bukaKristu obuphila njalo njalo. Ngimkholwa ukuthi ungumthombo wokuphila ongenaqedwa. Ngenkathi uthola okuningi kuye, uthola ukuba fresh kakhulu, futhi ngokuthola ukubanda kakhulu, futhi uthola ukuba ngcono kakhulu, futhi unambitheka kamnandi kakhulu. Kanti ngimkhonza manje sekuyiminyaka engamashumi amathathu nantathu, futhi usuku nosuku usalokhu kukhula kuba mnandi kakhulu kunoma bekunjalo okuthangi. Angaze ngiwathi awusoze woma uma siphuza kulawa amanzi. Qaphelani ukuthi makhulu kangakanani. Oh, uIsrayeli wenza njengoba abaningi benza namhlanje, bashiya umthombo wamanzi amaningi aphilileyo ukuba bazigumbele imithombo yokuzigumbela. Manje ukukhuluma ngomusa okomzuzwana nje ukuthi uyini umusa kaNkulunkulu. Sinemithetho nemithetho yedolobha, futhi uma ungakaleki uze ufike kulesi sigaba nginobhoko lokuqala lwenkolo. Uma ungakaleki nje uze ufike kulokho, ufanele ungeke ungene kanjalo njalo. Kodwa uNkulunkulu usisindisa ngomusa, hayi ngobhoko lokuqala nabo. Kodwa uNkulunkulu ikhuluma ngomusa manje ukuthi nje lokhu kwenzeka kanjani ukuthi kwenzeke, uphuza kuye kulolu bhoko lokuqala. Ukukhonona u-Israyeli okhononayo bhekisisani, wathi futhi ngobuye nginihambele. Qaphelani embhalweni, qaphelani uzobavivinya ukubuya abahambele. U-Israyeli okhononayo olwandle olubomvu wamenywa ukuba amlandele ajabule emanzini amila aseGibhithe ukuba abe ngabantu abakhululekile. Babe yisigqila, bamenyelwa ukuba beze nganene ukuba babe ngabantu abakhululekile. Naye baphuma badabula olwandle olufile. Olwandle olufile, olwandle olubomvu ndalo. Baphuma bedabula kulokho ukuba bayongena ehlane ukuba balethe ukwehlukana phakathi kwabo nabazifanisa nabo bezama ukuzifanisa nakho ngaphandle kokusoka. Oh, yilokho okwabangela inkathazo. Bonke babhubha khona entandweni noma khona khona olwandle uFaro nempi yakhe. Babona izidalwa ezingabantu zihamba ngamandla angaphezu kwemvelo, ngakho bayabuya ngakhona futhi bazama ukuzifanisa nalokho ngaphandle kokubandakanywa esibusisweni, futhi ngenkathi benza babhubha ngokuqhathanisa kwenyama. Indoda ezama ukwenza lokho izama ukuzifanisa nenye into, khona-ke yenza ukuqhathanisa kwenyama komKristu wangempela. Umfowethu oyindiya lapho uyakwazi lokho, inyukela ngaseBombay futhi uzobona abantu lapho amaHindu kanjalo njalo elele phezu kwezipikili, phezu kwe-ehamba, phezu kweglasi futhi ehamba emlilweni ukukhombisa angakwenza nezinto njenge. Lokho ngokuzifanisa nomunye umuntu okuningi kwenyama komunye umuntu emuva eminweni lapho wenza lokho emhlatshelweni kaNkulunkulu wakhe. Siyakuthola lokho phakathi kwayo yonke impilo yezenkolo, ukuzifanisa nabanye abantu abaningi okuningi kwenyama umuntu mumbe ezama ukufana nomunye. Sinye kuphela sibonelo ofanele ube njengaso lokho ngokufana noJesu Kristu owayeyizwi. Bese kuthi-ke uma izwi likaNkulunkulu lifika kuwe liyoba indlela efanayo. Kodwa uNkulunkulu wabaholela ngqo ezweni elithenjisiwe noma kanjani. Bathola futhi onke amathangwe inkathi beqala ukudabula ehlane ohambweni lwabo. Manje emva kokuba basebehlukanile bathola ukuthi onke amathangwe ayosomile kubo. Futhi uzothola into efanayo mfowethu uma uqala lolu hambo oluya ezweni elithenjisiwe. Uzothola iminyango ivaliwe njengoba kwasho lo mshumayeli omncane oyisheshe, kumbe noma ngabe wayeyini futhi into yokuqala. Niyazi ibandla lakhe lamxoshwa, niyabo inqobo nje uma wayenabaningi abemukela umoya ongcwele, lokho kwakungukuphela kwakho. Futhi si no-Israyeli wathola into efanayo njengezibonelo ohambeni lwabo beya ezweni elithenjisiwe, amathangwe onke ayomile. Ya uhambo lwabo ekulaleleni izwi lakhe elithenjisiwe, uhambo lwabo emathangweni bathola komile. Manje bathola ithangwe, amathangwe kwakungenakwethenjelwa kuwo, kwenzelwe ngohambo. Futhi uma uzohamba uhambo ekulaleleni izwi likaNkulunkulu nokuzama ukujoyina lokhu nokujoyina lokho, uzothola ukuthi akho thangwe ezweni elizolesekela, alikho nhlobo. Wena ngumuntu ngamunye, uNkulunkulu ukuhola ngendlela nje afuna ukukuhola ngayo. Manje-ke sithole into efanayo namhlanje, futhi onke amathangwe omenkwe. Kodwa isithembiso zihlala njalo ziqinisile. uNkulunkulu oyosigcina isithembiso sakhe kubantu bakhe, oyethembisa ukubanika konke ababekudinga, ngakho wakwenza lokho. Phakathi kwangenalutho amathwangu omile, kucabangeni nje no-Israyeli okhonondayo ogwadule ohambweni lwabo. Wabiza ingeke umholi wakhe umprofethi Mose phandle eceleni, wayesevula nge umthombo wamanzi aphilileyo ngedwala elishayiwe ukuze abantwana bakhe abakholwayo bangabhubhi. Ngalolo suku lokho kukhuluma ngumusa kimi. Singabangafanele indlela esenze ngayo, indlela esiphile ngayo singabangafanele. Kodwa uNkulunkulu ngalolu suku njengakhona lapha kulokhu kusa, bukani kwi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, iKatolika nawo onke uvule nge umthombo amaHebhere 13 ayakufakazisa lokhu ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade ngakho kwenza kube iqiniso uJohane 3:16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okungunaphakade futhi kwaphakanyiswa ngesizathu esimbaqambili ngoba abantu babekhonona futhi bona futhi babelunywa izinyoka futhi babefa nangokuthethelelwa kwabo kwezono zabo nokuphiliswa okugula kwabo futhi lo mthombo ofanayo ovulelwe thina namhlanje kwenzelwa insindiso yethu nokuphiliswa kwethu ukuphiliswa komzimba ngokuba nguyena izolo namuhla naphakade futhi ngenkathi idwala elashaywa ngezwi likaNkulunkulu elithendisiweyo lase liyaliwe lalipophoza amanzi acebile ahlanzekile hayi hayi amile hayi onakele kodwa ubukhona bukaNkulunkulu uqobo amanzi akwebile futhi asilisa bonke abaphuza. Manje siyazi ukuthi lokho kuqinisile ngoba siyakufunda eTestamenteni elidala njengomfanekiso. Manje wawungadingi ukuba uwadonse, waphampe, uwajoyine, uyongena ekholeji ukuba ufunde ukuthi asetshenziswa kanjani. Bayokutshela ukuthi asetshenziswa kanjani lapho niyabo awu wena uma wemukele umoya ongcwele. Yakukholwa lokho kodwa ukuze ukwenze ngalendlela kodwa niyabo akukho kulawulwa kwawo awusebenzisi umoya ongcwele usebenzisa wena niyabo niyabo aninjalo anizi ukusebenzisa umoya ongcwele uthole wena isiphiwo asisiyo into oyithathayo njengomese bese uloli ipensela ngawo kungukuzinikela kwakho uqobo uNkulunkulu nokuzikhipha wena endleleni ukuze umoya ongcwele ukwazi ukusebenzisa. Kuphelani babengadingi neze ukuba waphampe noma babadonse noma babengadingeki neze kobabuze manje siwasebenzisa kanjani lamanzi na ngoba babazi ukuthi asetshenziswa kanjani babomile babazi ukuthi kwenziwani ngawo. Futhi kanjalo usilisa noma owesifazane ini kungakhathaleki ukuthi sifuma okholosini noma ihlelo asonta kulo uma omele uNkulunkulu akadingeki ukubaleka abuyele ekholeji njengoba kwenze lo mfowethu wasesheshi noma umfowethu waseBrithani izolo ebusuku udingeka abuyele emumbo futhi axhumane kanjani ebandleni lasesheshi ukuthi ufanele asisebenzise kanjani lesi siphiwo esikhulu anaso ekhuluma ngezilimi nokuthi ufanele akwenze kanjani lokhu bebengamkhahlela bamkhiphe oqala nje yabo wayomile ngakho uNkulunkulu wavele umgcwalisa nje iloko kuphela ukukhona kukho ngukoma bese ke egcwalisa nje awudingi kuba naye kuphi ukulawula umuntu othize akutshele ukuthi yenzani ngakho uNkulunkulu uhola umuntu ngamunye ngendlela afuna wenze ngayo ungumuntu ngamunye qobo lwakho uyingcenye kaNkulunkulu akho umuntu ongathatha indawo yakho futhi akukho ndlela yokuba uze uye kumuntu mumbe bese uthi manje uzofanele ngenze lokhu ngakho noma ngifanele ngenze lokho ngakho qhaba umnumzane uNkulunkulu uzokusebenzisa ngendlela afuna ngayo uma womile wazi ngokwenele ukubuza futhi uma umile kulokhu kusa buza kuwo yilokho kuphela ufanele ukwenze. uNkulunkulu wayehlinzeke indlela yokuma kwabo abantwana bomile ukuba bahlanganyele ngesihle kuye uqobo. Futhi uNkulunkulu uhlinzeke indlela yawo wonke owesilisa nowesifazane kulokhu kusa olambile nomayo. Mhlawumbe kunabantu abahlezi lapha abangakaze basindiswe, kunabantu abahlezi lapha oseduze kokusindiswa, kunabantu lapha abahlezi lapha njengamalunga ebandla nifuna ukwenza okulungileyo kodwa niphuza ethangweni abasoze bantshelela amaqiniso. Ita kupela ukuza ngokuthatha isithembiso sikaNkulunkulu bese uza kulowo mthombo khona ke yocima ukoma ophuza kulowo mthombo akasophinde ome futhi. Qaphelani manje ukuthi wabakhulula kanjani kanjani abakha bakhe abemukela lamanzi ngomusa futhi hayi ngenqubo noma umthombo wokuzigumbela wemfundo ukuqinisekisa izwi lakhe ngumthombo onikeza ukuphila. Bangaki phakathi lapha owaziyo ukuthi wemukele ukuphila uma uthathe leluzwi namanzi akhe owaziyo nje ukuthi wemukele ukuphila na? Asithathe awu isibonelo nje esinye nje isibonelo noma ezimbili ngizobeke sengivala emzuzwaneni nje ngifanele ngibe naleyo nkinobho ndawo ndawo kodwa qaphelani ngilokhu ngikhuluma nanje kodwa angiqondile ukukwenza. Bukani ake sithathe isibonelo abantu abathi ababe babili nje ake sithathe owesifazane emthonjeni wokuzikhumbela kaJakobe umthombo ogujiwe. Lapho wayehlezi lapho yilokho kuphela owesifazane ayekwazi kwakuyilo mthombo wokuzikhumbela lapho eza khona ukuzokha amanzi. Futhi ngale ngasemthonjeni wathola endaweni encane ebonakala yonke isikhathi sinye lapho indoda ihlezi lapho umJuda futhi yena wayengumSamaria ngumuzi wasesikari. Futhi sithola ukuthi le ndoda lomJuda wakhuluma izwi elingejwayelekile kulona wesifazane wathi ngiphuzise. Wathi manje sinokwehlukana akukuhle kuwe ukuba ungibuze umbuzo onjalo wena ungumJuda nami ngingumSamaria. Wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye uyocela kimi amanzi futhi bengiyokunika amanzi amaningi ongadingi ukuba uze kulo mthombo wokuzikhumbela ukuba uwaphuze kube umthombo wamanzi ephuphuma kuwe. Waphilani ngenkathi ethola ukuthi lokhu kwafakazeleka ukuthi kuyiqiniso manje kuqala noma yiphi indoda yayingakusho lokho kodwa wathi wena uthi kukhulekwa eJerusalema futhi thina sikhuleka kule ntaba. Wathi insindiso ingeyamaJuda siyazi ukuthi yini esikholwayo kodwa wathi ake ngikutshele into eyodwa ngamazi anjengalokhu. Hayi kule ntaba noma eJerusalema isikhathi siyeza lapho umuntu eyokhuleka kuNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ngokuba ubaba ufuna abanjalo. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha besisane lapha kwakufakazela lapha ukhombisa ukuthi mthombo muni aye kuwo. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi anginandoda wathi usho iqiniso. Yabo kwakubukeka sengathi kwakungukuphambanisa okusobala kulokho ayembuze khona wayesethi hamba ulande indoda yakho. Wathi anginandoda wathi usho iqiniso wathi ngoba ubona isihlanu nale ohlala nayo manje ayisiye yakho. Isisani lo wesifazane kwehluke kangakanani kubapriesti bangalolo suku. Abapriesti bangalolo suku babone leyo nto efanayo yenzeka base bethi lelo idimoni ukufunda umcabango noma uBhelizebhuli nabo behluleka ukubona izwi lithembisa lokho. Kodwa lo wesifazane omncane wayefunde kangcono kakhulu embhalweni kunoma yimuphi wabapriesti. Wathi Nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena kanti singenaye noyedwa minyaka engamakhulu amane selukwaba kumalaki. Kodwa wathi besimpekile oyedwa futhi siyazi ukona oyedwa ozayo uMesiya futhi uma efika lokhu kuyoba yikho ayokwenza. UJesu wathi nginguye. Amen. Kaphelile watshiya ibhakede lakhe emthonjeni ukuzikhumbela kaJakobe wagijimela ezansi emzini esedwele umthombo ophethuzayo. Wayekubonile kuqinisekiswa ngokupheleleyo futhi wayeyilowo mthombo wokuphila ake ngimethulekini. Wawushiya lowo ngenkathi efakazeleka ukuthi uyizwi lokuphila. Wawushiya futhi wayesetholile ukuthi idwala elifanayo elashaywa ehlane lafakazelwa ukuthi laselikhona leyo nkathi ake ngisho lo uNkulunkulu ofanayo oyekhona ezinsukwini ezedlulayo esikhuluma kakhulu ngaye ukukhona lapha manje hayi ngokuqonda okuthize usayensi ezenkolo kodwa ngolwazi oluqondene nomuntu lokuqinisekisa kwakhe ukuthi wayezewuthulula ngalolu izinsuku zokugcina umoya ongcwele phezu kwebandla lakhe akasuye ungangikhona uselokhu engungikhona inkathi yamanje njalo kwase kuthi umthombo wokuzikhumbela walahlekelwa kunambitheka kwawo futhi wenze njalo wonke umuntu oke awele emandleni kaNkulunkulu ngombabathizo kamoya ongcwele izinqubo zabahlelo zilahlekelwa ngokunambitheka kwazo anisakufuni okwalawo maxoxo amile nezibankwa nezilokazana kanjalo njalo niphuze emthonjeni ufresh nocebile izwi likaNkulunkulu lifresh mahora onke emphefumulweni wakho liyafana njengamanje nxa yizwi selifakazekile ukuthi liyiqiniso nambitha futhi ubone ukuthi aliqinisile yini nakuba umthombo wokuzigumbela wawusebenzile umthombo wawo wasisebenzisa isikhathi sawo kahle kodwa niyabo umthombo wokuphila wawulapho akusesiwo umthombo kaJakobe okokuphuza omoya ababe kucabanga uma babephuze lo mthombo ngani kwakuyoba kahle kodwa manje umthombo wokuphila obolwawo wawuhlezi lapho manje asizidingi izinqubo izintangano esasinazo sesisekusikhatheni sokuphela uNkulunkulu wethembisa ngesikhathi sokuphela izinto ayezozenza futhi sokubona kugcwalisekile ezweni sizwe indoda yamandla ezimpi isukuma futhi ivevezela futhi ithi ba ikhona into ethize ezokwenzeka siyawuzwa umoya ongcwele usexwayisa ukuthi ikhona into ethize ezokwenzeka sibona yonke into imi ngomumo manje ke siyali leyo nqubo futhi nize emthonjeni yomnumzane uyisebenzile inhloso yawo kodwa manje wayebhekene ubuso nobuso nomthombo uqobo lwawo uJohane wesikhombisa elamashumi athathu nesikhombisa kuyakwela amashumi athathu nesiyagalombili uJesu washo ngezinsuku zokugcina ngomkhosi wedokodo wathi nina uma umuntu omile makeze kimi futhi aphuze kuso impela isigejane sosiyazi bezenkolo uma umuntu omile makeze kimi futhi aphuze ngokuba imibhalo ushilo kuyingaphakathi lokuyena impela kuyakuphuphuma imifula yamanzi aphilayo nako umthombo ophilayo lo ngumthombo abantu abawushiyile namhlanje njengesivumo kokholo bashiye umthombo wamanzi aphilayo ake nginethule kuye yena kimi futhi ngiyavala yena kimi uyilo umthombo owasindisa impilo kaHagari nomntwana inkathi babe efehlane ngikholwa ukuthi uyilodwala kuIsaya amashumi amathathu nambili uyilodwala ezweni eliyethileyo ungumpheme ngesikhathi sesiphepho Zakariya weshumi nantathu ungumthombo ovulekile endlini kaDavide uwenzelwa isono ngimkholwa ukuthi uyilokho anikholwa na emawubweni amashumi amathathu nesithupha elesishiyagalolunye ungumthombo wokuphila kaDavide ungamanzi kaDavide athule namadlelo aluhlaza ungamanzi ngasemfudlaneni kaDavide kuGenesisi weshumi nesikhombisa uyibele elincelisayo lika-Abrahama u-El Shaddai kodwa ngenkathi ukuphila kwakungasekho kuye usalokhu uNkulunkulu washo umuntu oneminyaka eyikhulu ubudala le nto iyoba kanjani na sengigugile umkami segugile lezi zinto zingaba kanjani na wathi ngingu-El Shaddai manje u-El ngu-U no-Shaddai iyibele no-Shaddai ngubuningi okuchaza ukuthi nginguNkulunkulu onamabele njengengane etetemayo futhi iyagula namandla ayo engasekho kuyo incike esifubeni sikamama futhi incelele ukuba ibuye ithole amandla ayo impela akusikho kuphela uma incela ayibe isatetema ebeleni likanina iyeneliseka ngenkathi isathola amandla ayo futhi noma iphi indoda eyothatha isithembiso sikaNkulunkulu enhliziyweni yayo ukuthi isithembiso ngesenu nesabantwana benu esawo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bese ulala ngqo wenceke kulokho bese uncela ubuyisele amandla akho mntwana otetemayo ukholwe kungokwamakholwa kuyimbongi eyikholwa ngingacabanga ngamaculo amaningi izimbongi ezasitholela wona kwakukhona eyodwa yazo eyake yasho ngesinye isikhathi kunomthombo obhaliswe igazi elimunca emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethantala kusuka lonke ibala lazo lecala lelo sela elifayo lajabula ukubona lowo mthombo osukwini lwalo lapho mina angithi nakuba ngimubi njengalo ngigeze zonke izono zami futhi selokhu kwasukela lapho ngokukholwa ngawubona lowo mfudlana ovezwe izilonda zakho ezigelezayo uthando oluhlengayo beluyindikimba yami futhi luyoba yiyo ngize ngife ngimi ungamanzi amaningi ezwi okwehlukanisa akwehlukanisa nayo yonke into ephambene nezwi lakhe lowo ngumthombo engimkholwa ukuthi uyiwo yebo mnumzane lokho lingamanzi amaningi angehlukanisa nemithombo yokuzikhumbela eyenziwe ngumuntu ngaya emthonjeni wamanzi aphilileyo oh mngani ngingavele nje ungaqhubeka uqhubeke nezinto ayezo kithi ungu-Alpha u-Omega unguqala unguphila unguye owayekhona okhona nozayo uyimpande nenzalo kaDavide uyinkanyezi yokusa ungowami wonke ukho konke futhi mfowethu dadewethu uma ubungakabi nayo kade nje uphuza kuleli thangwe elincane elenziwe ngumuntu yonke impilo yakho kungani kulokhu ukusa ungashiyi lelo thangwe bese uza kulo mthombo na asikhothamise amakhanda ethu okomzizwana nje
with your head bowed
namakhanda enu ekhotheme ngowami umbono ukubizela ealtare bangaki manje na benginovalo ngakho konke benginihlalisa isikhathi eside kakhulu kwamenza ngangamula umlayezo wami waba izicucu kodwa ngikholwa ukuthi umoya ongcwele ufuna nithole engikuqondile bukani awukho kusemqoka kakhulu kulolu suku kunokulungisana noNkulunkulu niyabo amadina ethu noma ngabe kuyini noma yini inkosi ilapha manje ngikuzwile lokho kuphela sishe kanye empilweni yami kuze kube ilesi sikhathi
now how all of you here not how many all of you here that wants to drink from that
manje kanjani nonke lapha hayi ukuthi bangaki nonke lapha ofuna ukuphuza kulowo sukumani sukuma nje umzozo nje okomkhuleko nje uNkulunkulu anibusise inkosi nibusise manje bangaki phakathi lapha omi ekhona manje ungasho ngesandla esiphakeme kanje uNkulunkulu hamba phezu kwami igcwalise nje bangiphuze kulomthombo futhi angenzanga nje okulungileyo kodwa ngifuna wena ungithethelele ngakho ngifuna wena uhlanze izono zami futhi makuthi kuthi mina usukela kulolu suku nje bukani nje
Tombo
Otwa Seika Elmunwe Tanjenga Manwe Enzo Niza Ogo Tapale Tantale Oso Kamavara Eka Usobo Kamavara Eka Usobo Kamavara Eka manje lokho wena uyikholwa elingumKristu wemukele uKristu njengomsindisi oqondene nawe kodwa awuka manje uma ungakakwenzi lo ngumthombo okuyiwona kuphela engazi ngawo ilo mthombo ovela emithanjeni kaEmmanuel manje futhi uma abaningi benu lapha ufana nje njengoba ngangikhuluma ngobunye ubusuku ngalolu khozi oluncane luhamba egcekeni lengolobane namachwane futhi lwalungakaze lwazi lutho olunye kodwa amachwane kodwa lwalwazi ukuthi kwakukhona okuthize ngalo okwakwehlukile emachwaneni kwasekuthi ke umama walo uza uzoluzingela wayesekhala kakhulu ngaphezulu kwakulubizo lokhozi Niyabona lufanele ube ukhozi osekuqaleni kungenjalo lwalungeke neze lokuqonde lokho kubizwa niyabona lufanele kube nento ethize lapho emilile kungenjalo ingeke neze yaveza ukuphila futhi uma imbewu izwi likaNkulunkulu ikuwe umoya ongcwele ulapha manje ukumilisa lelo bese ulileta ebumpeleni uwe bangaki phakathi lapha ongakawemukeli umbabathizo wamoya ongcwele ningazi phakamisa izandla zenu na ngacala onke ndawo zonke okubaqotho ngempela nje uma ungakawemukeli umoya ongcwele futhi ungathanda phakamisa isandla sakho noma ngabe ukuphi sicile siphakeme nje isandla sakho umzuzwana nje Mani ngifuna nina enimi ngaqala onke futhi nibabuka ngifuna umuntu othize ukuba ubeke izandla zakho phezu kwabo ngikholwa njengamanje ukuthi umoya ongcwele uzonigcwalisa nonke wena ofunayo manje ngingacabangi ngokudla phandle lapho ehotelana elingena weta asicabange ngalokho ukudla lapha yikho lokho lokho ngokuphila niyabo lokho ngokuphila majikani ngo ngamunye wenu bese nibeka izandla phezu komunye nomunye futhi babeka izandla zabo phezu kwabo manje ngifuna ukulekele lo muntu isandla sakho manje ningacabangi ngokuphuma ningacabangi ngalutho olunye cabangani nje khona manje uma ongcwele ulapha ukugcwalisa umuntu ngamunye ngula nge inhliziyo yakho sithela ngaphandle onke amanzi omthombo ukuzigumbela bese uthi omthombo wokuphila ngena kimi ngigcwalise onkosi uNkulunkulu ngokulunga kwakho nesihawu Nkosi Jesu lo mthombo ongena kuqedwa ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobagcwalisa bonke ngamunye kwangathi umoya ongcwele ungehlela lapha ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi sizokhohlwa konke nganoma yini enye ukuthi umoya ongcwele wehlele phakathi kwethu njengamanje futhi uzosipha lawo manzi amaningi ukuphila ngesihle ngokuvela ndawo zonke sibe khona uNkulunkulu ngenkathi ukuqhubeka omkhuleko neculo kuhlangana thaqa ndawonye osi ukwazi ukuthi ngubukhona bakho ubukhona bakho bobuNkulunkulu sifuna ukuza emthonjeni sifuna owangempela umbabathizo wangoqobo ngomoya ongcwele ngosi labantu bakhulekela wona ngikhulekela ukuthi wona lo mzuzwana ngo manje ukuthi bazogcwaliswa ngalokhu ukulunga kukaNkulunkulu siphe khona uNkulunkulu yizo umkhuleko wabantwana bakho kwangathi ungeza phezu kobukhona babo kwangathi amandla kaNkulunkulu nomoya ongcwele kungashwibeka phezu kwabo siphe khona uNkulunkulu Oh sikubonga kangaka ngokuhlunyeleliswa ngobukona bukaNkulunkulu wasezulwini onamandla emiphakathi kwethu ngale lihora elemini Nkosi sondle Nkosi sifuna ukudla okuvela etafuleni lakho sondle Nkosi njengamanje sondla ngomoya ongcwele ezimpilweni zethu. Imiphefumulo yethu ekakathekile, elambile yomile, njengoba ushilo ekuhunyushweni kweculo, kuyothulula amanzi phezu komhlabathi ogagathekile. Makwenzeke Nkosi, makuthi amazwi akho abonakaliswe ezinhlizweni zabantwana bakho, amanzi amaningi phezu kowomile umhlabathi ogagathekile.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing.
Nkulunkulu waphakade, yizwa umkhuleko wezinceku zakho futhi siphe leso sibusiso. Amen. Qhubekani nje nokumdumisa manje. Tholani umoya ongcwele ulapha uma ningame emukeli iphutha lenu. Mthandu Jesu, uyangithanda kunalaba na? Thandu Jesu, ngoba wangithandaka. Akadungisa uNkulunkulu. Ngiyamthanda. Ukuba ke ubengafika nje. Ngiyamthanda Jesu. Ngoba wangithanda kuqala. Amen. Oh, hallelujah. Ngibona abanye abantu bejabula beza manje umoya ongcwele. Ngangilahleki manje sengitholiwe. Kulekelele ulahlweni. Jesu nikeza ikululeko lensindiso. Angisindisi. Ngiyangiphila kusonke sonaneka. Smangale umthebewa alto yeswe. Asiphakamise izandla zethu manje futhi ngempela sipra. Smangalisi, smangalisi uJesu kimi. Umnuleki inkosi yokuthula uNkulunkulu namandla ngo. Oh, uyangisindisa, uyangithini kuyo sonke isononeka. Mangale umthebewa alto yeswe kamala. Ngiyamthanda na? Oh, isimangaliso. Awudungiswe lo mthombo ogcwaliswe igazi lapho izoni zisusa khona konke kwesaba komuntu, konke kulahlwa nje ukukhululekile kuye. Hallelujah. Oh, hey, lokho kumangalisa ngempela. Manje sisacula lelo futhi masithi sidedele yonke iMethodist, iBaptist, iKatolika, iPresbyterian ukuthi kuyini. Sisacula leli simangalise uJesu kimi. Asijike nje bese siqhawulana nomunye nomunye nje sibe nokuqhawulana okuhle okudala niyazi mina iloko emthandayo uzani asilicule manje lapho sikwenza
Oh wonderful, oh my goodness,
uJesu kimi
Jesus,
unjalo. Oh, mlulegi. Oh, your
Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk. And the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
iBhayibheli lathi khulekelani labo abakhulu. Baba wethu wasezulwini. Sime ezidingweni esinentshisekelo ngumholi wesizwe sakithi, umongameli wakithi, angahle angakwazi neze lokhu osi kodwa wena uyakwazi. Ngikhulekela umfowethu Johnson njengoba ezisho ukuthi uyikholwa kuwe futhi baba ukuhlaselwa yinhliziyo siyaqonda kumshayile. Ngiyakhuleka uNkulunkulu usindisa impilo yakhe sesikhathini esiyingozi khona manje empeleni futhi makuthi umoya wakho ufike phezu wakhe Nkosi futhi khona manje esibhedlela kumbe noma yikuphi lapho angaba khona futhi makuthi umoya wakho wehlele kuleso sibhedlela iwater bed futhi uthinte umzimba wakhe usindisa impilo yakhe Nkosi indoda iphansi kwencindezi incindezi enkulu edlulaleyo esiqondayo ngakho siyakhuleka uNkulunkulu njengamakholwa nanjengengxenye yalesi sizwe sikhulekela umholi wethu ukuthi uzomupha ukweluleka kokuphila leli hora elikhulu egameni likaJesu Kristu amen